Him holding the seven stars and the seven lampstands. Praise him who died and rose again. Praise him, the chief cornerstone whom the builders rejected. Praise him who pressed the wine press without anyone helping him. Praise him, the well of living waters. Praise him, the bread of life. Praise him, Jesus. This is the only way we can separate a living God.
How
we can separate a living and a right Christ from the false Christ. Praise Jesus. Makes him happy when I begin to speak language of home.
Amina.
Amen.
It
makes him so much happy.
He'll
forgive me for that issue. But that is the truth. Praise Jesus. Thank God for this day. Thank God for the Holy Spirit. He has the good counsels towards us through the Spirit of counsel.
Thank
the Holy Spirit real. He who stood on our side all this long. Praise Jesus. Whoever knew. And how could we have separated things if it wasn't the Spirit of the Lord? Sometimes I get there and I thank him. And I tell him, thank you, Holy Spirit. How would we have known the schemes of the devil? How would we have separated Lucifer was a cherubim? How could we have known the deep secrets of his is planted all this long? For you to think that the schemes of the devil is when you get sick of malaria.
It's
when you reach a time and have no money in the pocket.
Because
we never knew the secrets deep of the devil. Anytime you say situation not good at home. The solution was to proclaim a fast. The solution was to bind the demons.
But
I thank the Holy Spirit. Reveal to us the deep secret. Right now we have them in dark places. Praise Jesus. The Spirit of the Lord has done a great job, my friends. I don't know whether you see the work he is doing. We even have stood here this
very
day. Had nothing even to speak. Today you can answer people's questions.
Or
you have something to speak.
Praise
Jesus.
For we see second
Corinthians. That the Holy Spirit reveals what our eyes have never seen, what our ears have never heard, what have never entered in our hearts. That is what he has been revealing to us.
In the
midst of connecting spiritual things and spiritual truth,
it
reveals to us what God freely gives us. Praise Jesus.
Are
we no more get threatened in our hearts? Never get dismayed of situations. Praise Jesus.
We have the
treasures in the word of God.
I
thank God for the spirit of wisdom.
They
will help us reveal the voice of God. Time back we could never separate the
practice.
And we used to know that David was the one speaking. I was among the people telling congregation to put David aside.
Amen.
Amen.
The
reason why I first thank God for the Holy Spirit. Thank you for the spirit of understanding.
And
now you can understand the Bible connecting here written there a little. Sometime back we used to read one verse.
And
only read out what sounds nice in your ears. What would make you happy? It you could never understand how it was supposed to be. Praise Jesus. I want to thank God so much the spirit of counsel still. Help us get to know the seasons and the times. We know that the seasons we are in for the latter days. And we diligently continue to search him.
The
Holy Scriptures are not forsaking fellowship. And we thank God for the spirit of power.
We
wouldn't have stood if he had not stood to kill the plans of the crafty. Praise Jesus. Thank you for the spirit of knowledge.
Now
you can separate who serves God and who never serves him. You can know a dream from the Lord and what is not of the Lord. Praise Jesus. The spirit of fear of God, Lord. Today you feel the laws within you moving and working
still.
For now they have been engraved upon our hearts. Sometimes back we used to just sing them as things we just grasped. Praise Jesus. In the full, I thank God for his spirit. Amen.
My names
are Pastor Robin Amugisha. I thank God for this moment he's given me to share together with you with the word of God. All the glory and the honor we give it back to God. Praise Jesus. We know that all of us, what brings us here is to become disciples. We see in Matthew 28 verse
18.
And our master charges us to go in the entire world.
To
make all nations disciples.
And
baptize them to in the name of the Father. The Son and the Holy Spirit. We teach him them all what he commanded us. But he promised us in verse 20. That he is with us to the very end. Praise Jesus. We know that when we stand in the word of God, he is with us to the very end. This day we are going to see how heaven connects with the world.
And
how we speak back to God and we testify back to God. Praise Jesus. We know that heaven is living. Even earth is living. And we know it very well. Revelations chapter 7. That the planet we are on is made up of four angels. And these angels are angels of the Lord. Now it as hears, it can listen. And it understands. Praise Jesus. I want to run quick to Deuteronomy chapter 13. Deuteronomy 13. Deuteronomy chapter 30 from verses 19.
Ayogera bwati, chamateka esula ya makumi asatu olunyirwa kumi n'omwenda. Agama mpite gulu n'ensi okuba omujulirwa gyemuli leero. Nga ntadde mu maaso go obulamu n'okufa. Omukisa n'okukolimirwa. Kale weeroboze obulamu. Olyoke obenga omulamu omulamu gweneza deryo.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Agambye nti laba mpite eggulu n'ensi okuba omujuli lwaleero.
I call heaven and earth to be a witness today.
Tugambye nti eggulu ddamu.
We say that heaven is living.
Ate era n'ensi nnamu.
Even earth is living.
Kyeyava agiyita okuba omujuli lwa
ensi. That is why we call both of them to be witnesses.
N'eggulu okubeera omujuli lwa.
Both of them to be witnesses.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Amina.
Amen.
Tosobola kwogerezaganya na kintu nga tekitegeera.
You cannot speak with something which never
n'osuubira okufunayo okuddibwamu. Yesu yebazibwe. Naye agambye nti ayita eggulu n'ensi okuba omujulirwa leero. Yesu yebazibwe. Tumanyi wali eri mu Bebulaani essula ey'okusatu nga Mukama agamba, leero bwe munaawulira eddoboozi
lyange
temukakanyaza mitima gyammwe. Mukama yebazibwe. Kati tweyongereyoko katono tugende waneeno mu Isaaya essula ey'o.
Now let's move ahead and see Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1.
Tutaandikire kunyoro kutano.
Isaiah esulemu olunyiriri lwakutano.
Tandikira ku lwokubiri.
Olunyiriri olwokubiri lugamba bwe luti. Wulira ggwe eggulu era tega okutu ggwe ensi, kubanga Mukama ayogedde nayo sanendera abaana ne banjemera nti emanya nnyiniyo n'endogoyi emanya ekisibo kya Mukama waayo, naye Isirayiri tamanyi, abantu bange tebalowooza.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Agambye wulira ggwe eggulu.
He says here, O heavens.
Amina.
Amen.
Tego kutugu ensi.
You tap to hear your earth.
Kubanga ensi namu.
For earth is living.
Tulabe nti ekolebwa bamalayika bana.
We see that it's made up of four angels.
Mukubikulirwa yesule eyomusanvu.
Revelation chapter
7. Agambye wulira ggwe eggulu.
Says here, O earth.
Nawe tego kutugu ensi.
And listen, O earth.
Kubanga ayogedde Mukama.
Who has spoken the Lord.
Nazaala.
I birth children.
Nayo nsanendera abaana.
I birthed children and reared them up. But they rebelled against me. Praise the Lord. Hear how he speaks to the heavens, making it aware. Even speaking to the earth. That we the children who are
birthed.
And he birthed and reared us. And
we
ended up rebelling against him. Praise Jesus.
Amen.
Amen.
It says that
the ox knows its master. But my people don't know me. We are in this world. And we think half is just on its own. We thank the Lord in full knowledge. Now we know that knowledge. Praise Jesus.
But
things moving on in this world.
We are
seeing on Sunday in Ezekiel
8
and Ezekiel 9. And others will say that God forsook the world. He abandoned the world. Praise Jesus. Now what happens in this world? God reared birth children.
And
he reared them, that's the Master Jesus. But they rebelled against him. Everyone does whatever they want. But the world God speaks of knows it, understands.
But
it sees everything moving on. It sees everything done under the sun. And it's what witnesses to heaven. This is born again. This one is never gotten born again. This one came back to you, the Lord. This one has never come back. According to what is done in this world,
and
what we are always within in this
Mukama
world,
yebaziwe.
Praise Jesus.
Nchente manya nyine wayo.
And the ox knows its master.
Nendo goye manya ichisibo cha Mukama wayo.
Even the donkey knows its own manger.
Na ye Israeli tamanyi.
Israel does not know the Lord.
Mukama yebaziwe.
Praise Jesus.
Ekisingo okwe unyisa.
What surprises
me? Mukama afebe yali awuliziganya ne gulunensi.
When the master was connecting with heaven and earth,
nga ategeze gulunensi kubitukwatako.
It was making them aware concerning us.
He
first put emphasis upon Israel.
Kubanga tumanyi nti bwe tubeera Mukama waffe Yesu Kristo. Kristo. Tubeera Abaisirayiri abaddala. Era nga tumanyi nti okusinziira mu kuvesula eyokuna olunyi olw'abiri mu ebbiri. Isirayiri ye mwana wa Katonda omubereberye. Era naffe bwe tumukkiriza. Tufuuka Isirayiri. Tufuuka abaana be. Kati yali annyonnyola ku ffe ng'abaana be. Nti tetukyamumanyi. Tetumutegeera. Obanga ente esobola okumanya Mukama waayo. N'endogo yina emanya ekisibo kya Mukama waayo. Naye nga Isirayiri erabidde Mukama ennaku nnyingi. Agambye abantu bange tebalowooza. Amiina. So ketuddukeko wano katini nnyo mu Yeremiya essuula ey'okubiri. Essuula ey'okubiri olunyiriri tutandikire ku lwasatu mu olumu.
Yeremiya essuula yaakubiri olunyiriri lwasatu mu lumu lugamba bwe buti: mwe ab'omu mirembe gino mulabe ekigambo kya Mukama nabanga mu ddungu eri Isirayiri. Oba nsi ya kizikiza ekikutte. Abantu bange ekiboogeza kinti, tulaluse tetukyajja gy'oli nate. Omuwala ayinza okwerabira ebibye eby'obuyonjo, oba omugole ebyambalo bye. Naye abantu bange banneerabidde ennaku nnyingi ezitabalika.
Mukama yeebazibwe. Agambye nti mwe ab'omu mirembe gino mulabe ekigambo kya Mukama n'abanga ddungu eri Isirayiri, oba nsi ya kizikiza
ekikutte.
Abantu bange ekiboogeza kintu tulaluse, tetukyajja gy'oli nate. Omuwala ayinza okwerabira eby'obuyonjo bye, oba omugole ebyambalo
bye.
Naye abantu bange baneerabidde ennaku nnyingi
ezitabalika.
Mukama yeebazibwe. Kino kye kibeera mu nsi. Era ayogedde ku
Isirayiri
nga twerabira Mukama ennaku nnyingi ezitabalika, nga tetumulowooza nako, nga tetumujjukira na kumujjukira. Ebintu bingi nnyo ebikolebwa mu baana ba Isirayiri, ebikolebwa mu baana ba Katonda. Naye ng'ensi yeejulira eri eggulu, n'agamba leero bano tebannaba kutereera. Okulokoka balokoka naye tebakomangawo. Abalala bulidde mu nsi ng'ebamize bamazeewo. Agambye obanga omugole tasobola kwerabira byambalo bye, kizibu nnyo omugole agenda ku mbaga ye ey'obugole neyeerabira ebyambalo bye, waakiri yeerabira ekintu ekirala kubanga luba lunaku lwe. Kizibu nnyo omukyala okwerabira eby'okweyonja bye. Mukama yeebazibwe. Naye obanga tutuuka ne ku leve eyeerabira Katonda. Mukama yeebazibwe. Kyobula Mukama yatandise agamba, wulira ku eggulu naawe ensi, tega okutu olyoke olaba abaana be Nazaala kye bakola. Mukama yeebazibwe. Amiina. Ebintu bitabuse ab'emikwano. Bw'okkirirako wano wansi mu lunyiriri lw'abiri mu omusanvu, wulira oluvannyuma lw'okwerabira Katonda ennaku ennyingi, ekibeera mu nsi. Abiri mu omusanvu.
Yeremiya essuula yaakubiri olunyiriri lw'abiri mu musanvu.
Jeremiah 2:27
lugamba bwe luti:
this
abagamba ekikonge nti gwe kitange, n'ejjinja nti gwe onzaala, kubanga bankubye amabega so amaaso gaabwe so ama so si amaaso gaabwe, naye mu biro mwe balirabira ennaku balyogera nti, golokoka otulokole, olwabiri mu omunaana, naye bakatonda bo beweekoledde baliludda wa? Bo bagolokoke obanga bayinza okukulokola mu biro mw'olabira ennaku.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Mukama afeesi yeebazibwe.
Praise Jesus.
Isirayiri oluvannyuma lw'okwerabira Katonda ennaku nnyingi,
after Israel forgetting God, the Lord days without
yatuuka n'ekiseera nga takyamanyi na kitaawe, nga takyamanyi na nnyina, nga tetukyamanyi na waffe, ne tusalawo twekolera ebikonge
ne
tubiyita bakitaffe.
Mukama
yeebazibwe.
Praise Jesus.
Era bulijjo tubadde nga tulina ebikonge byaffe
our wood and structures, and they are our fathers, those our spiritual fathers. Praise Jesus.
Bifananyi byaffe byonga bye bikonge byaffe.
Those are our woods.
Ne tukuba Mukama amabega.
And we turn behind.
Naye agamba ku lunaku lwe tulabirako ennaku.
And he said that on the day we shall see
sorrow. Lwaki tetwayinzanga okuyita ebikonge ebyo bijje bituyambe?
Why did we call him and not the woods we rather worshipped before?
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Ebyo bye bibeera mu nsi.
That is what happens in the world.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Naye Katonda kiki kyatwagaza?
What does God desire and require from us?
Ayagala ffe okubanga tukyuka okudda gy'ali.
He wants us to turn to get back to him.
Ensi olwetandika okujulira eri eggulu.
That now the world and heart will witness of the things of heaven.
Mutume Robin oyo.
That apostle Robin.
Oba musumba gundi oyo.
That pastor Saul.
Kaakano takyali wa mu nsi.
Right now they are no more of the world.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Amina.
Amen.
Kubanga naffe bwe tukyuka okudda eri Katonda.
We turn to get back to God.
Twalaba luli nti tewaliwo junction wetukyukira.
So that there is no physical junction you
turn to. Tugenda masanganzira nga wali tukyuka okudda eri Katonda.
We shall stand the crossroads to stand get back to God.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Amina.
Amen.
Naye tukyukira ddala nga tuzaalibwa omulundi ogwokubiri.
But we turn totally as we get born again.
Amagezi gaffe n'ebirowoozo byaffe.
And our minds and our understanding.
Okubanga tukyukira Katonda.
We turn back unto the Lord.
Tujja kuba tetukyasobola kusinza bikonge bino.
We shall no more be able to worship his idols.
Mukama feesi yeebazibwe.
Praise the Lord Jesus.
Tulabeko wano mu Malachi essula ey'okusatu.
Let's see here in Malachi chapter 3.
Malachi essula ey'okusatu, andikire ku nyolo mukaaga.
Malachi chapter 3 from verse 6.
Tuli mu kitabo kya Malachi. Malachi 3 olunyiriri lwa mukaaga.
Malachi 3 from verse 6.
Kubanga nze Mukama sijjulukuka mwe batabani ba Yakobo kyemuva mulema okumalibwawo olw'omusanvu okuva ku nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange, so temubikwatanga mudde gye ndi nange nadda gye muli, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Naye mwogera nti tunadda tutya?
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Amina.
Amen.
Mukama atugambye nti ye okuvera ddala ku nnaku z'abajjajja.
The Lord says that from the days of our forefathers.
Ye Mukama tajulukuka.
God is the one who never changes.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Tumulaba wali ne Mubebulaniya 13:8. Nti jjo ne leero n'ennaku zonna.
That yesterday, today and forever.
Abeera bumu takyuka.
He remains the same, he never changes.
Yaliwo okuva ku lubereberye nga Katonda.
One was in the beginning as God.
N'olwaleero waali. Era ne ku nnaku ezisembayo waali. Mukama yeebazibwe. Tajulukukangako. Era yetavangawo waali.
Ffe
tukyuka okumuvaako.
Ne
tubulira mu nsi. Mukama yeebazibwe. Eggulu ne liba nga terikyatulaba. Yesu yeebazibwe. N'agamba nti nno okuva ku nnaku z'abajjajjaffe nga tukyuka okuva mu biragiro, Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Oluvannyuma lw'okuva ku biragiro bya Katonda.
After shifting from the decrees of God.
Kyatuleetera okumwerabira ennaku nnyingi ezitabalika.
Caused us to forget many days without number.
Kyova olaba yali alina otusindikira ekigambo.
That is why he had to send the word to us.
Okuddamu otujjukiza.
To remind us.
Tabange mwava mu ggulu.
That friends you came from heaven.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Tulaba nga Mukama waffe Yesu bwe yajja ku nsi.
We see that when Jesus came on the world.
Mu Matayo esula ya 23:9.
n'atujjukiza
nti banaye kitaffe ali omu ali mu ggulu mulekerawo okubeera ne bakitammwe abangi ku nsi mu butuufu ng'ebikonge byali bitufuukidde
ebikongenga
kitaffe twamwerabira ennaku nnyingi ezitabalika
n'ewaffe
nga tetukyajjukirayo naye twebaza Katonda olw'ekigambo kye n'olw'omwoyo omutukuvu okutujjukiza ebigambo ebifaanana bwe
biti
mukama waffe Yesu yeebazibwe
amiina
bano ne bamubuuza bwe batyo omwoyo omutukuvu ng'ayisaamu eddoboozi mukama bwe yatugamba nti mudde gye
ndi
nange nadda gye muli bw'ayogera mukama naye ne twogera tunadda
tutya
era nga naawe bwe wandyebuuza ekibuuzo nti tunaakomawo tutya eri mukama
lunaku
lumu nali ngamba mutabani
wange
n'agamba yagera n'ayingira mu
betting
omanyi nkweza sitaani kati yakwatagana n'emikwano ne bamugamba ndowooza sente nyangu ziri mu
betting
mukama
yeebazibwe
ne mugamba kati babeera mu betting abalala bonna balya naye ye talya yeyojogera yaabwe ne mugamba naye nkubuulireko singa onojjukira nti kitaawo ali mu ggulu era n'ewaffe mu ggulu n'okomawo eri kitaffe oyo katonda alina omukisa gwe yateeka ku bulamu bwo naye gwe ogutaddeko enfuufu ya
betting
mukama yeebazibwe nagamba naye omuntu akomawo atya eri katonda
oyonemukama
yeebazibwe naye mugamba olina okuddamu n'omukkiriza nga mulokozi w'obulamu bwo kubanga wamwerabira ennaku nnyingi ezitabalika mukama yeebazibwe ekyokubiri olina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri obeere ng'ofugira wamu naye mu bitundu eby'omu ggulu mukama yeebazibwe n'asirika teyanziramu
nayenze
buli lunaku nnyongera okubayo ennyondo y'ekigambo
namugamba
katonda wabanga yakumanya okuva ku lubereberye ogira weetooloola wonaokowona okomawo gy'ali kubanga ayagala bakooye mukama yeebazibwe amiina twebaza katonda kubanga mukama waffe ono bwe yajja mu Matayo gye tulabye 23:9
came in Matthew.
Yatandika okutujjukiza.
It begins to remind us.
Kyabe mikwano tulina kitaffe ali omu ali mu ggulu.
We have one father is in heaven.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
N'omwoyo omutukuvu n'abeera ng'atujjukiza mu Ebulaniya 12:9.
The Holy Spirit reminded us in Hebrews
12:9. N'atugamba oyo ye kitaawe w'emyoyo.
That one is the father of all spirits.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Ne kitaffe bwe yajja mu Ezekiyeri 18.
When the father came in Ezekiel.
N'atugamba emmeeme ya kitaawe omwana nga bw'eri ye yange.
Said as the soul of the father is
bwetyo n'emmeeme y'omwana yange naye emmeeme eyo noona y'erifa mukama yeebazibwe kati wano tubuuza mukama tukomawo tutya gy'oli
ddala
mu butuufu omuntu abuuza nandiyagadde okomawo eri katonda oyo naye omuntu akomawo atya nzibirize maaso nabe nga nkomyewo kubanga twamala emyaka mingi mu bulokole era nga twelowooza okuba abawe weereza ba mukama nga twelowooza okubeera abalokole era nga tweyogerako nga bagenda mu ggulu nga ne ku lye tugendamu tetulimanyi
we are going to, we never knew.
Ne wakatonda tetumanyiyo.
We never knew where God is.
Ate nga tetukomangawo gyali.
Never gotten back to him.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen.
Amen.
Kubanga kizibu nnyo okulowooza Katonda n'ebiri mu ggulu.
It's very hard to think of God and what is in heaven.
N'ebyobwakabaka bwe.
And the things of his kingdom.
N'obinywereramu.
And you stand strong within him.
Bw'obanga tewaweebwa mubiri gw'eggulu.
If you are not given a body from heaven.
Wano mulowoozako kati ningo kyali eri.
You think of him a little when you're still
alive. N'okibuukamu.
And after you get out of that.
Olabanga obisikate bijja.
You see that you try to draw them to you that it's not coming.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Ekyo kye kyatubeerangako.
That what used to happen.
Kubanga Mukama twali twamwerabira ennaku nnyingi ezitabalika.
We had forgotten God many days without number.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Nga tulina betulabirako betulowooza okuba Katonda.
And we had held on things we thought they were God.
Nga ffe twelowooza okuba twali twawukanye n'ensi.
And we thought we had parted with the world.
Nga tulowooza twali twawukanye ne bannaddiini.
We thought we had parted from the religious people.
Naye nga mu butuufu twali tufaanagana.
But truly we are all the same.
Twalina linnya lya kuba balamu.
We just had a name of being alive.
Naye era naffe tuli mirambo egitambula.
We are moving dead bodies.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Ne nkizuula nti.
And I discovered it.
Omulokole yenna ng'ali eyo aweereza Katonda agamba aweereza Mukama.
Any born again out there claiming serving God.
Naye nga tazaalibwanga mulundi gwakubiri.
But when they have never gotten born again.
Takomanga weri Katonda.
They have never gotten back to God.
Era si muweereza.
And they are not ministers of God.
Kubanga nze kintu kye nayiga mu njiri y'obwakabaka.
What I learned in the kingdom of the gospel.
Kikuli omubiri gwe tuweebwa gwe gubeeramu ekirabo kye tuweerezesa Mukama.
That the spiritual body given us is what has a gift we used to serve God.
Kati olowooza lwe twaweerezanga biki.
Now you think what did we used to serve before?
Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Amen.
Amen.
Abefeso sura 2 nyoro mukaga.
Ephesians 2 verse 6.
Tuli mu Befeso. Esura 2 olunyo olwo mukaga.
Ephesians 2 from verse 6.
Tandikira ku lwokutaano. Olunyiriri lwa kutaano lwe tutandikirako.
Ephesians 2 from verse 5.
Tandikira ku lwokusatu olw'okugasa. Befeso 2 esura ya kubi olunyiriri lwa kusatu.
Ephesians 2 from verse 3.
Agamba nti era naffe ffenna betwatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo byebyagala ne tubeeranga ab'obuzaaliranwa abaana ab'obusungu nga n'abalala olw'okuna naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe olw'okutaano era ffe bwetwali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo mwalokoka lwa kisa olw'omukaaga n'atuzuukiza wamu naye n'atutuuza wamu mu bifo ebya waggulu mu Kristo Yesu olw'omusango.
Kama yebazibwe.
Praise Jesus.
Agamya nti naffe era twali tutambulira mu mbeera efaanana
bwetyo.
Tetuva twebaza Katonda kubanga kaakano olwaleero tutegeera.
That's why we thank God that this day we understand.
Era Omwoyo Mutukuvu azze ng'abitubikulira.
The Holy Spirit has come revealing them to us.
Naye ffe edda naffe twali twerabira Katonda.
We too, some time back, we had forgotten the Lord.
Nga tutambulira mu mbeera ziri endala.
We moved the craving of the sinful man.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Nga tuli baana ba busungu.
And we are children of the wrath.
Nga Mukama twamwerabira nga bwe tulabye.
We had forgotten the Lord as we've seen.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye nga bwe yali atusabye okudda gy'ali.
He asked us to get back to him.
Bwe twawulira eddoboozi lye.
When we heard his voice.
Ne tutakakanyaza mitima gyaffe.
We never heard in our hearts.
Ne tusobola okukomawo.
We are able to get back.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
N'agamba nti okuva lwe twakomawo gwe oba wakomawo.
And he said that if you come back.
Kaakano yakuzuukiza wamu naye.
Now he raised you together with him.
N'akutuza mu bifo ebya waggulu.
And he seated you in the upper place.
Kinga wadde oli wano ku nsi naye ofugira wamu naye mu bitundu ebyo.
Though you are on earth, but you rule with him in the real
place.
That's what gives me joy and boldness when I'm moving. Praise Jesus. That's why we cease to think of the things of the world.
So
see the treasures within his word.
The
treasures within Christ Jesus. And if he asks you to get back to him, don't say a reason why you shouldn't get back to him. Praise Jesus.
Amen.
Amen.
Hey. Tusomeko waneno mu Bakolosayi esula eyokusatu.
Let's read in Colossians 3.
Tweyongere okulaba engeri gye tukomawo eri Mukama.
And we continue to see how we get back.
N'abadde tamanyi nga yatwegaseko olunaku lwaleero.
The one who never knew and they have just joined themselves on us today.
Tusobole okumugasa mu Kristo Yesu.
May benefit them within Christ Jesus.
Bakolosayi esula eyokusatu.
Colossians chapter 3.
Olunya olusooka.
From verse 1.
Bakolosayi esula yakusatu olunyiriro olusooka. Kale obanga mwazuukira wamu ne Yesu Kristu, munoonyenga ebiri mu ggulu Kristu gyali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Nti ddala bwe tuba nga twazuukira wamu ne Mukama waffe Yesu,
raised together with the Master Jesus,
Omwoyo Omutukuvu atugamba,
the Holy Spirit charges us,
tunoonye eby'omuggulu Kristo gy'atudde.
Let us set our hearts on things in heaven where Christ is seated.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Olw'okubanga okomyewo eri Katonda,
because you have come back to God,
kyangu nnyo okubanga olowooza ku by'omuggulu n'okubinoonyerezaako. Kyangu nnyo okubanga otegeera
Yerusaalemu
n'okugirowoozaako giyingiramu, naye kizibu omuntu atakomangawo eri Katonda kulowooza ebintu ebifaanana bwe bityo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kubanga tuli balamu ne Kristo mulamu, kati tuba tunoonya ebyo by'alina, ebyo ebiri mu ye. Mukama yeebazibwe. Olwokubiri,
Bakolosayi
3:2,
mulowoozenga ebiri mu ggulu so si ebiri mu nsi. Olwokusatu, kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo Yesu mu Katonda.
Mukama yeebazibwe.
Agambye
tulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri mu nsi.
Let us lay our mind on things above, not in the world.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Gwe ng'oli wano ku nsi,
as you are on this world,
ng'ofugira mu bitundu ebya waggulu,
and you reign in
n'ebirowoozo byo byonna nga birowooza eby'omuggulu so si eby'omu nsi.
All your mind thinks of things in heaven, not of the world.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Ensi etandika okujulira eri eggulu,
the world begins to witness things of
heaven, nti oyo takyali wa mu nsi,
that one is no more of the world,
era eggulu nga lifaayo okulabirira n'okugabirira.
Heaven minds to take care of you and provide for you.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Amina.
Amen.
Ekyo kyetwawukanya ku bantu abalala bonna.
That's why it separates us from all other people.
Kyekyawukanya omuntu akomyewo eri Katonda n'oyo atakomangawo. Kubanga ffe essuubi eryaffe eriri waggulu. Mukama yeebazibwe. Bayibuli eyogera mu Yokaana 8:23. Mukama waffe yagamba nti bo bali mu kitundutundu ekya waggulu,
naffe
tuli mu kitundutundu ekya wansi. Tuliyeno mu kitundutundu ekya wansi nga tonaba kuva mu mubiri ogwo okwegatta ku Mukama waffe Yesu waggulu. Agambye lowooza eby'omuggulu so si eby'omu nsi.
Lay your mind on things in heaven, not on earth.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Ensi yokka yeejulira.
The world alone witnesses.
N'agamba oyo si wa mu nsi.
And he said, that's not of the world.
Olowooza ku by'omuggulu ng'otambula.
Think of things in heaven as you move.
Ku mulimu gy'okola olowooza ku by'omuggulu.
On the work you are thinking of heaven.
Twebaza Katonda ba Filipi 3:2.
We thank God for Philippians 3:20.
Nti ewaffe mu ggulu.
Our home is in heaven.
Kakati bwe tuba ng'ewaffe mu ggulu.
Our home is in heaven.
N'ebirowoozo byaffe biteekeddwa kubeera eyo.
Then our minds have to be up there.
Bwe twabeeranga wano nga tukyalina okwegomba kw'ensi.
When we used to have the desire of the world. Ngadala
mu butufu bakuzaala Masaka.
And if you are born in Masaka,
obeera Ntebe naye ng'ebirowoozo byonna biri Masaka ewakitaawo.
You live in Ntebe but the thoughts are in Masaka.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Ogira n'olowooza ku kitaawo.
After you think of your father.
N'olowooza ku baganda bo.
Think of your siblings.
N'olowooza ku mama wo.
You think of your mother.
N'obakubira ne kasima abaye gyemuli.
And even call them, know where they are there.
Naye ffe twebaza Katonda.
But we thank the Lord.
Okuyita mu Bebulaani esula y'11. Twayiga nti tulamu ekibuga Yerusaalemi kubanga eyo yewaffe. Mukama yeebazibwe. Tulamusaayo kubanga yewaffe, ebirowoozo byaffe byonna biri eyo. Ne bwe weebaka olowooza ku wammwe, agambye nti bwe tuba baakudda, tulogoze ebyomuguru si ekyo byomunsi mukama yebazibwe kubanga ffe twazuukiramu ne kristo tuli balamu naye mulamu
kyova
olaba yagamba nti ffe kubanga tulowooza ebyomuguru mu yokaana esula eyekumi n'ennya n'agamba naatukyaliranga kubanga mulamu naffe tuli balamu bajja kujja nga batukyalire kubanga kaakano tuzzeeyo ewaffe
gotten back home.
Mukama yebazibwe. Tuwagala ensebere ng'ejulira buli we tuyita. Kyova olaba oluvannyuma lw'okkakasa ensi nti tokyaliwaayo. Era ab'omunsi tebakusiima mukwano. Tebakusembeza nnyo. Tebakwekubako. Luli kyatulumanga. Naye nze nnyina famire yange
tebanjagala.
Waliwo omukyala yangambye n'angamba nze abewaffe tebanjagala tebandiiko tebaagala kumanya mukama yebazibwe mbune bw'abakubira amasimu bagajjako ne beefuula nga abatamumanyi ekyasinze okunnuma nabadde ntudde nga tulutandise era
webimanyi
mukama yebazibwe kubanga tulaba mu daniyeri nga tulina okukyusa bangi eryobutuukirivu tetukyalina budde bwakwonoona baatugamba bwe tuba baakunoonya omwoyo omutukuvu nga tugamba tusokere mu ndiga ezaabula kati n'atudde wali ng'ali ku mulimu gwe naye teyabadde talina byakula teyabadde na mirimu ine ngamba mukama ompadde omukisa n'akatuuti
kanenate
simanyi ti balina enkolagana neighbor gwe bakola naye omulimu gwegu naye sitaani alina enkweza embi nnyo abantu beetaaga ozimanya
kyova
olaba bayibuli etugamba aleme otwekulumbalizaako ng'abatamanyi
nkwezi
mukama yebazibwe kantandika munnange nga ntandika kumubuulira njiri twatandikidde wale eyo kakati
sitaani
tutudde tunyumya twogera
neighbor
nga mita maria
and the neighbor calls her maria
jango waate emmere
come and prepare food here
nemugamba gireete wano tuiwatire wano nga tutwogera
bring it here and we do that as we
munnaye nga tutandika kuwata nga bwe twogera
kubanga
obudde tewali
for there is no time
bayibuli etugamba mu timoteo ekyokubiri nnya tubuulire enjiri in and out of season
let us preach in and out of season
wonna w'okwasiriza omuntu omufunzizaawo n'omupakirayo by'omupakidde
wherever you get an opportunity you are ready to
obanga omulabe waffe sitaani yasulibwa ku nsi okusinziira ku bikulu essula eyekumi n'ebbiri ng'amanyi alina akaseera katono naffe tetulina budde mukama affe ali ku kiro ekiyita amangu omukyala yagenze okulaba nga ndowooza alaba ono emmere ate nga yabadde awaata
mmere
najja n'agimujjako naba kangende ngiwaate gwogira
bakubuulire
si mu bulungi naye mu kunyiiga omuwala n'asitukawo n'agamba nja kulaba nagenze nentambula ne mbaviira neŋŋamba mukama era nja kufunayo omukisa omulala mukama yebazibwe ensi tekusanyukira buli lw'okomawo eri mukama balina bwe bakulaba mukama yebazibwe balabanga obagwa omulabe waabwe tulaba ba pawulo nga bagenda okubuulira enjiri baabayitanga bavunika ensi baabo bazze mukama yebazibwe naye ate nga basitaani be baali bavunika ensi kati ensi eba tekyakwegamba ejulire eryeggulu
Now the world witnesses things of heaven.
Mukama yagambye mpita eggulu n'ensi okuba omujulirwa
leero
naye naffe bwe tukomawo eri katonda
eno
ensi ejulira mube nina oyo taliimu n'ebirowoozo ebyo byonna biri eyo
eri
bakulaba ng'oli mwana mukama yebazibwe kubanga tumanyi okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri katonda
What mind is of the earth is an image to God.
Era kwa munsi muno.
That is of the world.
Awo tuvaawo tugendeko wano kati ni mubalumi esule y'omunaana.
Let's move brief to Romans 8.
Kama ebazibwe.
Praise Jesus.
Balumi esule yomunana.
Romans 8.
Olunyiri tugenda kutandikira ku lwokutaano.
Beginning from verse 5.
Balumi munana esula esuri. Balumi munana olunyiri lwokutaano. Kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri. Naye abagoberera omwoyo bya mwoyo.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Omuntu yenna tanaba kumawo eri Mukama.
A person is not going back to God.
Ebirowoozo bye byonna bibalowooza mubiri.
All their thoughts are on the earthly things.
Jukira ekisooka batafiira kawone Mukama waffe Yesu.
Remember they have never gone back to the Master Jesus.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Ekitwawula ku bantu bano.
What separates us from these people?
Ekitwawula ku batanadda batanako mawo eri Katonda.
What separates us from them who have not gone back to God?
Feyatugambe batufiira wamu naye ne tuzukira wamu naye.
We died, we rose together with him.
Kitegeza tuba tumaze okuzaalibwa mulundi ogwokubiri.
We've gotten born again.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Tuba tufukira mu bitundu ebya wagulu.
We reign in the heavenly realms.
Naye omuntu atanabako maweri Katonda.
He's not gotten back to God.
Aba alowooza bya mubiri.
Thinks of things of the flesh.
Era muganda wange bobeera wano.
When you are right here.
Ng'okyalowooza bya mubiri.
And you're still thinking of the flesh.
Kabonera akalaga ntokomanga weri Katonda.
It's a sign probably no God. Olunaku
lwalo kyekiseera okyuse ebirowoozo byo.
There is the time you turn your
thoughts. Otandika okulowooza ku by'omugulu.
You begin to think of heaven.
Bw'obanga tozaalibwanga mulundi gwakubiri kuweebwa mubiri ogwo.
Not God born again to get that body.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Okabirire Katonda. Mukama yebazibwe.
Right to God. Praise Jesus.
Kubanga tumanyi tusindira mu guno omubiri okuweebwa omubiri ogwo.
For we know we've grown in this thing to get the one in
yes,
heaven.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Agambe nti okulowooza kw'omubiri.
Say that to be carnal minded,
abagoberera omubiri,
they will follow the flesh,
balowooza bya mubiri,
they think of the flesh.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Edda twalowoozanga omubiri.
We used to think of the flesh some time back.
Sizoni kati si yakuza abaana mu masomero.
Is it not a sin of taking back children to school?
Obeera n'emitawaana egy'okweraliikirira.
You have troubles of worrying for.
Werabira n'okwerabira nti kitaawo ali mu ggulu.
You forget that you have a father in heaven.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Amina.
Amen.
Werabira ddala nti ne kitaawo gy'ali mu ggulu.
You forget that you have a father in heaven.
N'olalukira ddala.
And you get wilder.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Emirembe ne gikugwako.
And you cease to have peace.
N'oziriko olw'embeera.
And you faint because of the
situation. Ne buli lw'ogoberera okulowooza kw'omubiri.
Anytime you follow the thoughts of the flesh.
Tosobola kusanyusa Katonda.
You can never please God.
Tongereyo tulabe.
Tuli ku lunyiriro lw'omukaaga. Balumi munana olunyiriro lwa mukaaga.
Romans 8 verse 6.
Lugamba bwe luti. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe.
Mukama waffe Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Okulowooza kw'omubiri kwe kufa.
That the mind controlled by the flesh is death.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Buli lw'olowooza mu mubiri.
Anytime you think of the flesh.
Oba mufu.
You are dead.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Oba osuubirayo okufa.
You expect
already death. Already twafa dda mu lusuku Eden.
Already we died in Eden.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Paka neera obeera mu mubiri.
As you are in the body.
Oba oyolekedde n'ennyanja y'omuliro.
You even hit the lake of fire.
Kubanga oba ogenda kufa.
You are going to die.
Okufa okw'okubiri.
The second death.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Agambye nti abalowooza eby'omubiri kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa naye okulowooza okw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe.
But to be spiritual, to be controlled by the spirit is life and peace.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Ebirowoozo byaffe biri ludda wa?
And our thoughts are in heaven.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Ne batwebaka twebakira mu ggulu.
But even when we sleep in heaven.
Yonna gy'obeera olowooza ku bya mu ggulu. Tumanyi nti omulabe waffe Sitaani.
We know that our enemy the devil.
Tata basibe kudda waabwe.
Never lets his captives go back home.
Alwana nnyo okulaba nga tetulowooza nabye waffe.
Quite so much that we never think of home.
Newankubadde okubinoonyerezaako.
Even to seek and pursue about them.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Ateekawo embeera ezikubuzaabuza.
Put situations to distract you.
Akulowoozese nti Katonda yakwerabira.
Make you think that God forgot you.
Akulowooze nti Katonda yakuvaako.
Make you think that God forsook you.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Olunaku lwali lutwali ewaka lunaku lwajjo.
Yesterday we were home.
Ne wajjawo omwana mukwano gw'abatabani bange.
And a child, a friend of my children came.
Ne mubuuza leero tewasomi.
I asked him, you have not gone to school.
N'angamba data wange talina ssente za holiday.
He told me my father has no money for holiday.
Ne mugamba owulira otya?
I told him, how do you feel about that?
N'angamba si bulungi.
He told me, I don't feel good.
Ne mugamba teweeraliikirira.
I told him, don't worry. Don't get discouraged. Praise Jesus.
I told
him God has a reason why you never went to school. Me, I know it's not an accident. Praise Jesus. I told him, should we study the word? Where books would have gone, let's fill the word there. Praise Jesus. He told him that your sons told me. The studying of the books, where is the body? That's what he told me. I told him it is right. We study them to help us. But we want to study more. And we study about God. We began the service immediately.
Amen.
Amen. Even the others I called them. Even the one of the neighbor came. Even the girl too came. And we sat in the saloon. We began to sharpen our fellows in the world. Praise Jesus. And he told me this, as I've ever told him about the gospel. I told them one of the prisons of the devil is not preaching the gospel. Now they preach it at school.
Even
this one was preached the gospel. Everything they have learned in Sunday school, they preach to him. But the others
argue.
Praise Jesus. And they told us, give us some of the images you have. And
we
preach more to this brother.
Remember
the smaller images we got. I got them out. I told them, let's first put them aside.
Let's
sharpen ourselves in the world that may understand. We shall handle them another time. Friends, the Holy Spirit was faithful. And we studied scriptures. Praise Jesus. For the children you see are mature, they have their questions. And the Spirit of the Lord answered
to
them. But before we finished, this boy is like for 13 years. Yet in the spirit we are all the same age. He told me, how do they get saved? I feel today I want to get saved. I told him, don't rush. You feel you've agreed your heart, you need salvation.
So
a person believes with his heart,
he
given righteousness, and
he
confess with his mouth without reproach. But I want to first explain the right salvation. Praise Jesus. We went back to Genesis. From the creation of Adam, the command he was given, and he broke it after. He refused the Master Jesus. He was blotted from the book of life. Now we need to get back to life. Praise Jesus. When I finished explaining, he told me, I've already accepted and believed. He was praying for something. Praise Jesus. But he believed, accepted, joined on us.
We
confessed with him words of salvation. I told him, now you need to get born again, that you are given a body from heaven. He said he's going to bring a phone to call his father to accept that we fellowship with him. The rest will find him right there. Praise Jesus. But I thank the Lord by the Holy Spirit, for he was there to preach the gospel to him.
And
all along he's been convicting sin within him. Praise Jesus. If the old people refuse, let God bring the younger one.
Yes,
praise Jesus.
For
I told him, from 7 years to above, if you don't get saved, you go to hell. And he said it was required. Before, we used to preach. And when they called the young people to preach the gospel,
akoze loss.
The pastor would see a loss in the young children. Now all you children say Jesus is Lord. His focus was on the people he claimed and he thought they were
mature.
But we thank the Lord. Young children need the gospel of the kingdom. Praise Jesus.
And
one brethren told us,
he said,
we need to think of heaven our
house.
For me, they took me in a vision. I
entered
the door of heaven.
And he saw
Mike and Gabriel. They told him, you can't enter here when you're not righteous. That now he's writing for that righteousness. But I'm still struggling with anger. Praise Jesus. Friends, let me tell you. When you bring your child, no, he's not making losses.
Because
the Spirit of the Lord is right there teaching them. Praise Jesus.
Agamemnti okulowoza kwa omubiri kuleta okufa.
That the thing are to be mindful of the body is death.
Yes,
praise Jesus. Preach to them the gospel that they may think of heaven. And when I see them getting hungered, I tell them, don't do that. I want to see you all the time when you're happy. Praise Jesus.
And
I preach the gospel when someone is helping you on the side.
Yes,
praise Jesus. They told their father, our teacher refused us to watch films. Praise Jesus. And when it comes evening, they made their music instruments and they play their music instruments and they enter their bedrooms
prayer
and they sleep. They no more watch TV. Praise Jesus.
Amen.
Amen.
We
see
Joel
chapter 2.
The
Lord tells us to sanctify the gathering.
All the
younger, even the one breastfeeding, to be sanctified. Even the brides within their bedrooms to get out.
This
is the time to sanctify the gathering. And you think of heaven, even your children thinking of that. All of you think of the same thing. All of us, our target is in heaven. And the kingdom of heaven testifies of us. Praise Jesus.
And
the world witnesses. Praise Jesus. Move on with Romans 8. Romans 8 verse 7.
Kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda. Kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda. Kubanga n'okuyinza tegakuyinza. Olw'omunaana, n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda.
Amina.
Praise Jesus.
Kubanga okulowooza kw'omubiri,
for to think to be kind-minded,
kyabulabe nnyo eri Katonda,
is a very danger to the Lord.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Kabonero akalaga nti oba tokomanga weri
Mukama. It's a sign showing of going back to the Lord.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Oyinza okubanga obadde ojja okuŋŋaana,
may be coming having fellowshipping,
naye nga ebirowoozo bino eby'omubiri bigira ne bikusika.
But the thoughts of the body pull and capture you sometimes.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Mukama naye nedda wadde nalokoka.
And he said, "Va, God born again."
Twala bakusande.
We saw on Sunday.
And
people prosper at a very high speed. Yes, it is like that. But it shouldn't draw you to the thoughts of the world. The one you admire that they prosper at the high speed, they have other gods they are looking to. Maybe the devil put it as a trap, that you too may join on him on such a way. But to be kind of minded is hostility towards God.
era bwe tulaba mu zabbuli ey'enkaaga mu omukaaga lunyirindoza lwa kumi na munaana nga tugamba nti no bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mukama
tawulire
yesu yeebazibwe okuviira ddala ku mulembe gwa
Noa
tulaba mukama yagamba yejjusiza lwaki yatonda
omuntu
kubanga yalaba nga okufumintiriza kw'ebirowoozo bye nga kubikwerere bulijjo mukama yeebazibwa amiina so buli we tulowooza ebirowoozo eby'omubiri tufuuka abalaba eri katonda era tetusobola kusanyusa katonda mukama waffe yesu yeebazibwe amiina tuddeyo mu bakolosaayi ssatu
bakolosaayi essuula ya kusatu olunyiriri lwa kuna kale obanga mwazuukira wamu ne yesu kristu mulowoozenga ebiri mu ggulu munoonyenga ebiri waggulu mu kristu gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa katonda mulowooze ebiri mu ggulu so si ebiri mu nsi kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne yesu kristu mu katonda kitaffe olwokuna
agambye nti mulowoozenga eby'omu ggulu
so
si ebiri mu nsi
not on earthly things
bwe mubanga mwazuukira wamu ne mukama
waffe if you raised together with the master Jesus praise Jesus. Amen.
Tumanyi ffenna okusinziira mu bakolosaayi bbiri
okuviira
ddala ku lunyiriri olw'ekumi
n'olumu
okutuukira ddala ku lunyiriri olw'ekumi
n'ettaano
tulaba nga twafiira wamu ne mukama
waffe yesu
mu kubatizibwa
through baptism
era ne tuzuukira wamu naye
raised together with him
era nga tufugira wamu naye ebitundu
eby'omukulu places
mukama yeebazibwe
praise Jesus
ebulaba yatugambye okulowoozanga eby'omugulu
that's why he told us to think of things in heaven
kubanga obulamu bwaffe bukwekeddwa mu Kristo
Yesu our lives are hidden within Christ Jesus
olwokuna
verse 4
olwokuna lugamba bwe luti Kristu obulamu bwaffe bwalirabisibwa era nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi obwenzi obugwagwa okwegomba okw'ensonyi omululu omubi n'okuyaayaana olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira
mukama yeebazibwe atugambe tufiise ebitundu byaffe eby'omubiri ebyo ebiri ku nsi mukama
yeebazibwe
okwegomba okw'ensonyi mukama yeebazibwe
kubanga
ebirowoozo byaffe biba bimaze okuwambibwa wano ku nsi tufuna kye bayita okwegomba
okw'ensonyi mukama
yeebazibwe twenda eri sitaani
we commit adultery with the devil, immorality.
Yes,
praise Jesus. You cannot connect with the heaven. Praise Jesus. He told us to put them to death.
Amen.
Praise Jesus.
No mululu omubi.
Even evil greed.
N'okuyaayaananga
kyova
laba mutimusewo ekisooka
essula
eyo ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'omukaaga atugamba nti mu nsi muno tetwajja na kintu kyonna era tetuyinza kuddayo na kintu n'atugamba kubanga okwagala ssente y'ensibuko y'ebibi
ebintu
era n'atugamba bwe tubanga n'ekyokulya
n'ekyokwambala
ebyo bitumalenga mukama yeebazibwe amiina kati omululu guno omubi Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Kututekamu ebirowoozo ebikyamu.
Puts in wrong thoughts within us.
Ne tumaliriza nga tuvudde Katonda.
And we end up shifting from the Lord.
Kiba kizibu nnyo okulowooza ewaffe.
It is hard to think of home.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga ebyo byonna bya mu nsi muno.
All that is of this world.
Bigwawo bya kaseera buseera.
Finish there just for a moment.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye waliwo abasajja ku Bayibuli.
But there are many in the Bible.
Eggulu lyatandika okujulira gye erika eggulu lyatandika okujulira.
Heaven began to witness and testify.
Ensi ng'ejulira.
Even the earth was witnessing.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Era ne bwe bayingiranga mu kusaba.
Even when they entered the prayer.
Eggulu lyayanguwanga okubaanukula.
Heaven answered them quickly.
N'okuweereza gye bali.
Even to send whatever they needed.
Yes, yes,
praise Jesus.
Tulabeko mu Daniel esule eyo mwenda.
Let's see Daniel 9.
Daniel mwenda onyolwa biri mulu.
Daniel esula ya mwenda olunyiri lwa biri mulu.
Daniel 9 verse 21.
Wewaawo bwe nali mu kusaba omusajja Gabudyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye. N'abuusibwa mangu n'akomako nga mu kiseera ekyo saddaaka eyakawungeezi olwabirimu ebbiri. N'anjigiriza n'ayogera nange n'aŋŋamba nti gwe Danieri kaakano nfulumye okukugeziwaza mu kutegeera. Olunyi olwabirimu esatu. Bwe wasooka okwegayirira ekiragiro nekifuluma nange nzize okukubuulira kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale lowooza ekigambo ekyo otegeere kye wayolesebwa.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen.
Amen.
Gabudyeri n'amugamba nange nfulumye okukugeziwaza.
God told him, I've come to make you wise.
Kubanga olunaku luweteekateeka.
For from the day you prepared yourself.
Ekiragiro nekifuluma.
And the command was released.
Nange nzize okukubuulira.
Me I've come to tell you too.
Kubanga oli mwagalwa nnyo.
For you are highly esteemed.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Daniel okutuka ku seri okubanga eggulu lijulira.
To reach a level of heaven witnessing this.
N'ensinga ekimanyi nti mwagalwa.
Half knowing that he's a beloved.
Yali amaze okukoma weri Katonda.
He had totally gotten back to the Lord.
Omutima gwe n'amagezi ge.
And his heart and his mind.
N'ebirowoozo bye byonna.
All his entire thoughts.
Nga bifocusinga mu ggulu.
They are focusing onto heaven.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Era ng'akimanyi nti afugira mu bitundu eby'omu ggulu.
And he knew that he reigns in the heaven realms.
Bwe yatanula okusaba.
When he began to pray.
Eggulu ne liweereza abanamuweereza.
Heaven quickly sent the ones who
ne lisindika bamalayika okumuyambako.
Sent angels to help him.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Tuze tulaba nga tusoma ku bamalayika emirundi mingi.
We've seen many times concerning the angels.
Tukimanyi nti baweereza wamu n'abakwata ekigambo kya Katonda.
And they are servants with them who hold the word of God.
Era bagenda okusikira obulokozi.
And they were going to inherit salvation.
Naye nabo bayingira mu service wamu naffe.
But they too enter service together with us.
Nga naffe twamala okudda eri eggulu.
After we had gotten back to heaven.
Nga twamala okukyukira Katonda.
We are turned already to God.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen.
Amen.
Awo ne balyoka nabo bafuluma.
And they begin to get out.
Olw'ekiragiro okujja okutuweereza.
By the command to come and minister to
us. Kubanga tubeera baana eri mu ggulu.
We are children right in heaven.
Tubeera basika.
We are heirs.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Nakugambye wano wabeeranga ng'olina olulinga tukyali mu mbeera eri ey'omubiri.
When we used to be in the carnal nature.
Wafangayo nnyo okuwuliza ab'omu kyalo bagamba.
To mind so much to hear your people in the village.
Era ne muzibu yabanga ina byakungudde kati nga season bweziti.
Even when the parents had harvested things.
Agamba omwana wangalie Kampala bannange.
And they would think of their child in the city.
Kati holiday kamutumireyo omwana amutwalireyo kutiya yebijanja.
They would send someone to bring you food from the village.
Bambi alabika aludde n'okulya ku ttooke.
And they perhaps thought you are talking long to eat matoke.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Omanyaga matoke gayo mu kibuga bagaseera.
You know, matoke of the village of the city is
expensive. Kamuwagulireyo kota yange ne yetooke.
This branch to them in the city.
And
they sent food to you. Praise Jesus. That is the flesh.
How more
it is in the Father in heaven. Together with our Master Jesus. After we get back to him. He sends the armies of angels. He sends for us Michael. He sends Gabriel. And they come make us wise. And they can reveal our secrets. And they bring things onto our lives. Praise
eggulu lyali lijulira
nti Danieli
mwagalwa.
Daniel was highly esteemed.
Mukama waffe Yesu yebazibwa.
Praise the Lord Jesus.
Yajulira nti Danieli muki?
Testify that Daniel
mwagalwa nnyo.
Highly esteemed.
Nga balina okuweereza abanaamuweereza.
And they had to send ministers to serve him.
Mwana wa bwakabaka.
He's a son of the kingdom.
Musika mu bwakabaka.
He's the heir within the kingdom.
Agabana n'ebyobwakabaka.
Even is worthy of things of the kingdom.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen. Tulabeyo ku wano ne ku musajja omulala.
Let's see of another personality.
Luberebere esula ey'ekumi n'omunaana.
Genesis chapter 18.
Somako olusooka.
Luberebere esula ya kumi n'omunaana olunyiriri olusooka.
Genesis 18 from verse 1.
Mukama n'amulabikira awali emivule gya Mamule. Bwe yali ng'atudde mu mulyango mutuntu. N'ayimusa amaaso ge. N'atunula era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana n'avunnama olwokusatu n'ayogera nti Mukama wange obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go tova wali muddu wo nkwegayiridde. Olwokuna kale nno baleete otuzzi munaabe ebigere muwummulire wansi w'omuti. Olwokutaano nange naleeta akamere musanyuke emitima gyammwe ne mulyoka mugenda kubanga mutuuse eri omuddu wammwe.
Mukama waffe Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tulaba omusajja ono Ibrahim.
We see this man Abraham.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Singa yali takomyewo eri Katonda.
He had not gotten back to the Lord.
Kyandibadde kizibu ye okumanya nti Katonda bali bazze okumukyalira.
It would have been hard to know that God have come to
visit him. Yandibategedde batya nti bano bazze kumukyalira.
How would he have known that they have come to visit him?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga atwalabye nti omuntu ali mu mubiri era alowooza eby'omunsi.
He saw that a person in the flesh thinking things of the world.
Kizibu okumanya eby'omugulu.
It is hard to know things of heaven.
Era twalabye nti Mukama twali twamwerabira ennaku nyingi ezitabalika.
We saw it forgotten God many days without number.
Kati singa Ibrahimu yali yerabira Mukama ennaku nyingi ezitabalika.
If Abraham had forgotten God many days.
Yali tegedde atya nti Mukama azze omukyalira mu nyumba ye.
Have known God has come to visit him.
Era yandiyebuza atya okubanga abasanyukira n'okubaniriza mu nyumba ye.
How would he have gotten happy to welcome them in his house?
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga ebirowoozo byonna byali mu ggulu.
All his thoughts were in heaven.
Ng'amanyi kitaffe yaani.
And he knew who the Father is.
Mukama waffe yaani.
Who the master is.
Omwoyo omutukuvu yaani.
Who the Holy Spirit
is. Era ky'olaba nti bwe yabalabako.
That's why when he saw of them.
Yasanyuka.
He got happy.
Nabo bajja okukyalira omuntu gwe bamanyi nti abamanyi.
And they came to visit the person who knew them.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Batwala obudde bwabwe okujja okumukyalirako eno mu nsi.
They took time to come visit him in his world.
Kubanga ensi yali ejulira oyo mwana wa Mukama.
But the world was witnessing he's a child of God.
Nga n'eggulu limumanyi.
Even heaven knew him.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Agambye ne bajja okukyalira omuddu waabwe.
And they came to visit their servant.
Obanga wano yogera ne bajja somu.
They came.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Bonsa tule bajja.
The three of them came.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Tuka tugende ku lokumi n'omukaaga.
Let's rush to verse 16.
Luberebere 18 olunyiriri lwa 16.
Genesis 18:16.
Abasajja ne bagolokoka okuva eyo. Nebatunuulira e Sodomu, Ibulayimu n'agenda nabo okubawerekera. Olw'ekumi n'omusanvu. Mukama n'ayogera nti, Ibulayimu namukisa.
Namukisa.
Ibulayimu namukisa kyenkola. Kubanga Ibulayimu talirema kufuuka ggwanga ddene ery'amaanyi era amawanga gonna ag'omu nsi galiweebwa omukisa mu ye kubanga kyenava mumanya alyoke alagire abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama okukola nga ebyobutuukirivu n'ebyensonga Mukama alyoke aleete ku Ibulayimu bye yamwogerako. Olwabiri, Mukama n'ayogera nti, kubanga okukaaba okw'e Sodomu ne Gomola kunene, era kubanga okwonoona kwabwe kwa kitalo. Olwabiri mu olumu, nakka kaakano ndabe nga bakolera ddala ng'okukaaba kwayo bwe kuli okwatuuka eri nze, era obanga tekyali bwe kityo n'amanya. Olwabiri mu bbiri, abasajja ne bava eyo ne bagenda e Sodomu, naye Ibulayimu ng'akyayimiridde mu maaso ga Mukama. Olwabiri mu esatu, Ibulayimu n'asembera n'ayogera nti, olizikiriza abatuukirivu wamu n'ababi? Olwabiri mu ennya, mpozi mu kibuga mulimu abatuukirivu ataano. Olizikiriza ekifo n'otokisonyiwa ku bw'abatuukirivu ataano abakirimu? Olwabiri mu ennya, kitalo, okole bw'otyo okutta abatuukirivu awamu n'ababi, n'okwenkana abatuukirivu ne benkana n'ababi, kitalo ekyo. Omulamuzi w'ensi zonna talikola bya butuukirivu? Olwabiri mu omukaaga,
Mukama waffe yeebazibwe.
Praise the Lord Jesus.
Amen.
Amen.
Kyandibadde kizibu nnyo Ibulayimu okuleeta Mukama okujja omukyalira singa yali tamaze kukyuka okudda eri
Katonda.
Era tulaba nti olw'okuba Ibulayimu yabeera ku nsi naye ng'ensi kwegamba tali mu nsi, kyawaliriza okuba ng'asobola okwogeregana ne Katonda kwebyo ebyali bigenda mu maaso ne Sodoma ne Gomola. Kizibu nnyo omuntu atakombanga weeri Mukama okuba ng'asobola okuteesaganya ne Mukama mu nsonga ezifaanana
bweziti.
Mukama yeebazibwe. Naye omusajja ono yali ng'afugira mu bitundu eby'omugulu, yasobola okuba ng'akyusa embeera ezaali zigenda mu maaso mu Sodoma
ng'ayogerezeganya
ne Mukama
nti
bw'onoosangayo abatuukirivu ataano n'ozikiriza ekibuga. Mukama yeebazibwe. Ani ayinza okwogerezeganya ne Mukama mu ngeri efaanana
bw'ati
bw'abanga si mwagalwa? Mukama yeebazibwe. Naffe tukimanyi nti olw'okukomawo kwaffe eri Mukama tusobola okukyusa ensi, engeri gye tukomunikeetingamu ne Mukama. Mukama yeebazibwe. Tusobola okuyamba bangi nga twogerezeganya ne Mukama. Yesu yeebazibwe. Kubanga kano tuba tetukyayita kizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitalina kumanya. Tugendeko mu Yokaana essula ey'ekumi n'ennya, tandikire ku nnyo lw'ekumi n'ettaano tulabe.
Tuli mu kitabo kya Yokaana essula ya kumi n'ennya olunyiriri lwa kumi na ttaano. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe, omwoyo w'amazima ensi gweteyinza kukkiriza, kubanga temulaba so temutegeera. Mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Olw'ekkumi n'omunaana, siribaleka bamulekwa, nkomawo gye muli. Olw'ekkumi n'omwenda, esigadde ekiseera kitono, ensi obutandaba nate, naye mmwe mundaba, kubanga nze ndi mulamu nammwe muli babalamu. Olwabiri, kubanga ku lunaku olwo mulitegeera mmwe nga nze ndi mu mmwe, nga nze ndi mu Kitange nammwe munze, nange mumwe olwabiri mu olumu alina ebiragiro byange n'abikwata oyo nga yanjagala anjagala anaayagalibwanga kitange nange naamwagalanga n'amulabikiranga. Olwabiri mu ebiri Yuda atali Isukalioti n'amugamba nti, Mukama waffe, kibadde kitya gwe okugenda okutulabikira ffe so si eri ensi. Olwabiri mu esatu Yesu n'addamu n'amugamba nti, omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange ne kitange anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Olwabiri mu ennya
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Agambye nti nno
He says that.
Kiba kitya gwe okugenda okutulabikira ffe.
How dare you appear unto us?
So seri ensi.
And not unto the world.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
So seri ensi naye okulabikira ffe.
Not unto the world but appearing to us.
Owulira ekigambo ekyo.
You heard that word.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kirabika kitya
ffe. How dare you?
Okutulabikira ffe.
Appear to us.
So seri ensi.
And not to the world. They asked him.
Ensi weri.
The world is there.
Erina abagirimu.
It has people within it.
Naffe nga tuli mu nsi.
We are in the world.
Naye ng'atajja okukyala mu nsi.
But it comes
within the world. Naye so seri ensi.
But not to the world.
Kama yebazibwe.
Praise Jesus.
Nga bwe yajja okusisinkana Ibulayimu.
But he came to meet Abraham.
Teyajjirira nsi.
He never came for the world.
Wabula yali azze eri Ibulayimu.
He had come to Abraham.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga yali akomyewo eri Mukama.
He is the one who had gone back to God.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Amina naffe okutulabikira.
We don't appear to us.
Seri ensi.
Oluvanyuma
lwaffe okomawo eri Katonda
ye
mwesigwa okujja okutulabikira
ffe
nga tumulaba balanga tebamulaba
kyova
olaba agambe wano waggulu
najjanga
gye muli kubanga nze ndi mulamu
nammwe
muli balamu mwazuukira wamu nange
ebirowoozo
byammwe biri waggulu mukama yeebazibwe tuli balamu mu kristo yesu
kyova
olaba ye yatusuubiza n'agamba waakutulabikiranga ensi nga temulaba naye nga ffe tumulaba Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Olwabiri mwesatu. Tudiramu.
Olunyiri olwabiri mwesatu. Yesu n'addamu n'amugamba nti, omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange ne kitange anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Agambye nti kubanga ffe bwe tumwagala ne tukwata ekigambo
kye
kitaffe anaatwagalanga oluvannyuma lw'okukomawo kwaffe eri Katonda. Mukama yebazibwe. Kubanga ffe twamubuuza tukomawo tutya gy'oli
kati
atunnyonnyodde wali eri wonna era n'agamba we tumala okukomawo gy'ali
kiye
ne kitaffe banajjanga gye tuli banaatulabikiranga kubanga bwe twakomawo eriye twakkiriza okukwata ebiragiro bye n'ekigambo kye. Mukama yeebazibwe. Amiina. Tusomeko waneno mu Yokaana essula ey'ekumi n'omusanvu kumi na musanvu tutandikire ku lunyiriri lw'omusanvu
Yokaana essula ya kumi na musanvu olunyiriri olw'omusanvu. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa biva mu ggwe. Olw'omunaana kubanga ebigambo bye wampa mbibawadde ne babiganya ne bategeera amazima nga nava gy'oli ne bakkiriza nga gwe wantuma. Olw'omwenda nze mbasabira abo sisabira nsi wabula bo be wampa kubanga babo
Praise Jesus. Let's pause briefly there.
Now they
have known all you gave me is from you. Praise Jesus.
When
we take back the Lord Jesus, we know our Master Jesus. Praise Jesus. For I gave them the words you gave me. And they accepted them. Praise Jesus. All the words which have been preached to us by the Master, by the Holy Spirit, accepted them within our lives. Praise Jesus. After we got the heirs in heaven, the words have been entering our hearts, for we opened them. Praise Jesus. And we understood that truly came from the Father. Praise Jesus. And we knew that truth was from the Father. Is it not that? John
17:9.
Praise Jesus. After accepting the words he tells us, in verse 8 he has said, they believed I came from you, and they accepted what you sent me.
But
after believing, and he prayed for us.
He
prayed for us. He said he doesn't pray for the world. He focuses on us after we've gotten back. For we are not of the world. Praise Jesus.
Ngulumizibwa mu bo olw'ekkumi n'olumu siri mu nsi nate naye mu bano bali mu nsi nange njijja gy'oli kitange omutuukirivu obakuumenga mu linnya lyo be wampa babeerenga bumu nga ffe
mukama yeebazibwe.
Praise Jesus. You know that the Master prayed this prayer after he winded up his works. And he was telling the Father. And he said, I'm no more in the world, but these ones are in the world. Need to, I'm coming to you. Praise Jesus. And he says, watch over them in the name you gave me, that they may be one. Praise Jesus.
He
prayed a prayer for us, the Lord Jesus. For he knew we are in the world. But our thoughts are no more of the world. And he prayed us to be one. And one body. Just as he is with the Father and they are one. Praise Jesus.
Olunyiriro lw'ekkumi n'ebbiri gamba bwe luti. Bwe nali nabo be wampa nabakuumanga mu linnya lyo era nembazibira tekubulako omuntu ku bo wabula omwana w'okubula ebyawandiikibwa bwe bituukirire. Olw'ekkumi n'essatu. Naye kaakano njijja gy'oli na bino mbyogedde mu nsi babe n'essanyu lyange nga lituukiridde mu bo mbawadde ekigambo kyo era ensi yabakyawa kubanga si ba nsi nganze bwe siri wansi sisaba gwe kubajja mu nsi naye obakuumenga mu bubi sinansi siba nsi nganze we siri wansi.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Twebaza Katonda Mukama waffe Yesu.
We thank the Lord our Master Jesus.
Kubanga esala gye yatusabira
wano. The prayer you prayed for us there.
Dala mbutufu agambye kakano nzija gy'oli.
Say right now I come to you.
Ne bino byogera mu nsi.
And I speak this in the world.
Kifwe tubeere n'essanyu erituukiridde.
We may have joy which is full.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Omwe mutukuvu n'agamba ekigambo kyo nkibawadde.
And the Spirit said I've given them your word.
Era ensi yabakyawa kubanga si ba nsi.
And the world hated them because they're not of the world.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Mukama waffe Yesu n'addamu anaga kubanga si ba nsi nganze bwe siri wansi.
I say they're not of the world just as I'm not of the world.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Yakimanya nti atulese mu nsi.
He knew he's brought us in the world.
N'agamba tatusabira kuva mu nsi.
And he said never praise us to get out of the world.
Naye nga tuli mu nsi muno.
But as we are in the world.
Ensi ereme okubanga etulinako obuyinza.
Eby'omunsi
bireme okutumira okutumalawo. Kubanga ffe kakano tufuukira mu bitundu eby'omugulu. Mukama yebazibwe. N'agamba mbalese mu nsi naye si ba nsi. Nga mmaze okulaba nti waliwo abakomyewo eri Katonda. Abo be yayogeddeko wali waggulu n'agamba abo be wampa. Mukama yebazibwe. Abali bamaze okukkiriza ebigambo byatugamba.
They would believe the words he told us.
N'agamba mbasabira obubi buleme okubabaako.
I pray that evil shouldn't happen on them.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Tumanyi mu Balumi esula y'omunaana.
We know in Romans 8.
Olunyiriri lulinga abiri mu okuva ku nyirwa abiri mu munaana okukkirira wansi.
From 28 to down.
Tulaba Mukama waffe nga y'omu ku bawolereza abaffe.
We see the Master is one of our intercessors.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Kati yasigala era atwegayirira.
Now remained interceding.
Ne bwe yali wano ku nsi ng'ayingira mu ggulu.
Even as he was leaving earth going to heaven.
Yatusabira.
He prayed for us.
Tubeere mu nsi.
That we may be in the world.
Naye nga tetuli ba nsi.
But we are not of the world.
Nga tukola eby'omu ggulu.
We do things of heaven.
Tukola eby'obwakabaka bwa Katonda.
We do things of the kingdom.
Naye nga tuli mu nsi muno.
But we are right within the world.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Tovola bwe tukomawo eri Mukama.
Get back to God.
Ebintu byonna bye tukola biba byanjawulo nnyo ku by'omu nsi. Mukama yebazibwe. Era n'omwoyo gwe yatusuubiza otuwa. Yatugamba ensi temutegeera. Naye ffe tumutegeera. Kubanga twakomawo eri Katonda. Tumanyi ebyewaffe. Mukama yebazibwe. Era ensi n'ebeerawo ng'ekimanyi.
Nti
mu nsi muno mulimu abatali ba nsi. Abo baana ba muggulu. Mukama yebazibwe. Amiina. Abaefeso essuula ey'okubiwonyola ekkumi.
Ephesians 2:10.
Abaefeso essuula yaakubiri olunyiriri lwa kkumi.
Ephesians 2:10.
Tikubanga ffe tetuli agamba nti kubanga ffe tuli mulimu gwe abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga ffe tuli mulimu ki?
Mulimu
gwe.
God is workmanship.
Tovola bano omwoyo omutukuvu abeera atububira buli kaseera.
That's why the Holy Spirit is jealous over us all the time.
Buli lw'okola ebitali bya bwakabaka bwa muggulu.
Anytime we do things which are not of the kingdom of heaven.
Omwoyo omutukuvu akukwatibwa obuggya.
The Holy Spirit feels jealousy over you.
Mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Bwe twakomawo eri Katonda.
When we got back to God.
Tuli mulimu gwe.
We are his workmanship.
Yensonga lwaki yatusabira tubeere mu nsi naye nga tetuli ba nsi. Obubi bwonna bulemu okutubaako. Tuli mulimu gwe. Mukama yebazibwe. Amiina. Bwe tubeera omulimu gwa Mukama. Yatuteerawo ssenga omulungi. Mukama yebazibwe. Atuyambako.
Who helps us?
Okulabika nga tetuyingira mu bubi.
That we don't enter into sin.
Kubanga tumanyi Mukama waffe bwe yamaliriza mission ye wano ku nsi.
We know when the Master winded up his mission on earth.
N'aleka nga atusabidde.
And he left having prayed for us.
Ng'akimanyi tuli baana b'eka.
And you know we are children of home.
Teyatuleka nga bamulekwa.
He never left us like orphans.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Amiina.
Amen.
N'atulekera omubeezi omwoyo omutukuvu.
Left the helper, the Holy Spirit.
Okusigala nga akola emirimu mu ffe.
To remain working within us.
Ng'atujjukiza.
As reminds us.
Ng'atulumiriza.
As convicts us.
Ng'atoola ku bya Mukama waffe Yesu Kristo n'atuwa.
Gets from what is of the Lord and gives us.
Kubanga bya Mukama waffe bye bya Kitaffe.
What is of Jesus is of the Father.
Era n'okubanga buli kaseera.
And that all the time.
Atuketta.
He watches over us.
Yes, ye bazibwe.
Praise Jesus.
Amen.
Amen.
Kamalirize wano eno.
John 16. After coming back, friends, unto the Lord, we saw that he was sent even the one going to help us. When the Master Jesus left, he knew the world he left us in. There was the one who was cast in it, knowing has a little time. When the world he had left us,
there are
a lot of sorrows within it.
Yamanya nti munsimu atulese.
The world is left us.
Ebiyinza tuwalula bye bingi.
What can drag us are many.
Natulekera omubezi omwoyo mutukufu.
And he sent us the comforter, the Holy Spirit.
Amen. Yohana 16.
John 16.
Okutandikirawo.
From verse 1.
Yohana sura ya 16 okutandikirawo onyo olusooka. Ebyo mbibabulidde muleme okusitazibwanga. Bana abagobanga makunganiro wewaawo. Ekiseera kijja buli anaaba tuuza nga aweereza Katonda n'ebyo banaabikolanga kubanga Kitange tebamutegeera newankubadde nze. Olwokuna, naye ebyo mbibabuulidde era ekiseera kyabyo we kituukanga mujjukire nga nze nababuulira. N'ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira kubanga nali wamu nammwe. Olwokutaano, naye kaakano ŋŋendya eri oli eyantuma era tewali kummwe ambuuza nti ogenda wa. Olw'omukaaga, tinaye kubanga mbabuulidde ebyo emitima gyammwe gijjudde ennaku. Naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira. Naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi, olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze, olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri Kitange so nammwe temukyandaba nate, olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano. Naye bw'alijjwa omwoyo ow'amazima anaabaluŋŋamyanga mazima gonna, kubanga taayogerenga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. Ye anaababuuliranga ebigenda okujja.
Amen. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Newankubadde nga tukomyewo eri Katonda, Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yakimanya nti ensi gye tulimu ya mitawaana era ng'omulabe w'ensi
after he had been cast, praise Jesus,
when
he was thrown in the world,
and
he knew he may turn getting off the Lord Jesus, and it saddened us,
but
he encouraged us,
and
he says in getting back to him, the Holy Spirit is going to be with us, praise Jesus,
and
we see he was sent for us a long time,
kutuyambako mu lugendo lwaffe.
Help us within this journey.
Amen.
Praise Jesus.
Asigale nga atulumiriza.
That he may remain convicting us.
Olw'ekibi n'olw'obutuukirivu.
Of sin and righteousness.
Mukama yeebazibwe.
Praise Jesus.
Kati owooluganda nkuzaamu amaanyi.
Now I encourage you, brethren.
Nti mukudda kwaffe eri Katonda.
And now we're getting back to God.
Tulinawo omuyambi waffe.
We have our helper.
Atuyambako okuyimirira.
He helps us to stand.
Era tulabye nti atuweereza ne bamalayika.
And we see the sends even angels for us.
Ne bajja okutuyamba.
And they come to help us.
Kubanga tubeera baagala bwe tudda eri Katonda.
And get back to God. Praise Jesus.
Amen.
Era nga tumanyi abaagalwa Katonda baabikulira ebyama by'obwakabaka. Mukama
yeebazibwe.
Amina.
So n'olw'ensonga embazaamu amaanyi, tugume tunywere mukudda kwaffe eri Katonda. Omwoyo Omutukuvu w'ali mu missioni ne bamalayika weebali okutuweereza nga bwe tuzze nga tubasomako. Mukama abampeere nnyo
omukisa.
Mukama feesi yeebazibwe. Muganda waffe mutume tasobodde okubeerawo olunaku lwaleero. Amiina. Alina gye baali baamuyita okuweereza. Amiina. kati bambi babadde bamuyita ebbanga ddene naye nga tannafunawo bwazi mukama yeebazibwe naye n'agenda okuyambako baganda baffe abasayidizeeyo mukama yeebazibwe naye tukkiriza nti olunaku lw'enkya ajja kuba akomyewo mukama yeebazibwe amiina kubanga yagenze era kuweereza tetubeera terefishinyo